This music.
Yeah.
Fab sound.
I wanna kuchalo. Ba ebo. Kind.
It's the hit maker.
Mumbafu. Nava vote. Say game.
J.O. on the beat.
Niva mili vina kambika. Ati zunga vune mkazi uyo. Oh, mkazi uyo. Oh, mkazi uyo ni ure. Aza upanye rapo zabe mtima. Mtima. Mtima bato wanyu was that she was the one for me. For me. For me. My baby, my baby, my baby.
Yo, I'll never leave your side. Nangu wakambe pwanji vayesa kuleta finzelu vaumfiti. Bali lafu yatu sivaza kwa nisa. Wazale makupoizo na patipali iwe sivaza ni kwesa. Kozitachosa na patali vafuna vipelele paloti. Sivazi vavintu veni nangeneza momuli iwe. Chikondi chatu chako naine chienda chaku sokolo. Siti zaka pwelela kumbuyo. Nangu wakambe pwanji iwe naine. Siti zaka leka kutulu kushampaka cheti kafele pamozi. Kaepo kaini.
Sniva mbili vina kambika. Ati zunga vune mkazi uyo. Oh, mkazi uyo. Oh, mkazi uyo ni ule. Aza upanye rapo zabe mtima. Mtima. Mtima bato wanyu was that she was the one for me. For me. For me. And I don't care all of baby wakambe. My baby, my baby, my baby.
Yo, iwe na ineni family veta pitia mo. Chikondi cheni nao na kuli iwe. Kulibe mukazi we anani pasapo. Pali lafu ngativa mapailapo. Pali iwe vazaka ni pailapo. Kozi nangeneza mo vintu family. Elova ni uza vipelele paloti. Elova ntubeva ni uza. Ivo ni ma good friend vanga. Beva mapezeka pafupi. Veni mapampa motima sovelela pamozi. Beve venzo ya mbanje venzo ni pampa. Monje vele mukazi we unapeza uyu. Aone kana structure ya fino.
Family vina kambika. Ati zunga vune mkazi uyo. Oh, mkazi uyo. Oh, mkazi uyo ni ule. Aza upanye rapo zabe mtima. Mtima. Mtima bato wanyu was that she was the one for me. For me. For me. And I don't care all of baby wakambe pwanji my baby. My baby. My baby.
Yeah, tu apwisha. Ela ela validate ya.
You know who did this.
Nachi Mitch, echa new.
The hitmaker.
Na wakai pa savana. Yanitia. Yo ya chana po vena simbalasha. Ela ela wakai bonze. Mamumba fufonse mulimu. Never producer va. Banjeo.
J.O. on the beat.
Ela ela vena fabregas.
Fab sound.
Kipasa jose gole vonse. Beba mati sabotia. Sabotia no bagai. Esai.